Pasko again.
Kilala, wanze kulala wewe, afundo nlale mimi, ni kulinde madhara. Visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwoga na njaa. Uwanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe, ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe lege lege. Aiwe, ai baba.
Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Uku ukini kiss, mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith.
Nitakupa na mtima, nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako.
Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you.
Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliwekezege, tukiukuta wabaya wasitone.
Ya hazizi